చెప్పన్ తెచి ఎజియనై గైల్ కంగి.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom jaam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, beele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi e ko min mbaawi artude cokkande on yewtere mon laawol peewal. E jangɗeele men tati ɓennule, en njiino no Allah haaldirnoo e Israa'iila en e dow haayre Sinaay nde e nder lewlewndu e digaali e majje. Allah rokki Israa'iila en jamirooje mum sappo ceniiɗe ɗee. En njiino kadi no Allah wiirinoo Israa'iila en yo peewnu sakkorde ɗo les haayre Sinaay ɗo, ɓe kirsa damɗi e gay ɗi ngalaa ella. Holko waɗi Allah yamirde sadak ɗiin damɗi e gay? Sabu Allah ko peewɗo, te laawol mum cenugol ngol wi'i, so neɗɗo woofii wootere e jamirooje saree ɗee, hay so rewii keddiiɗe ɗee fof, yani kala bakkodinɗo yani sariya, te njoɓdi bakkaat ko maayde. Hono noon tawde Israa'iila en mbaawa rewde jamirooje Allah ɗe fof, alay sago ɓe mbaɗana Allah sarakeeji ɗi ngalaa ella, mbele ko alaa ella ina maaya lomtoo ko waɗi ella ko. Hono noon Allah holliri wonde kañum ko peewɗo, te waawa yaafaade bakkotuuji sabu golle neɗɗo. O yaafirtooɗi ko sabaabunde ƴiiƴam timmuɗam ɗam alaa ella. Hande noon en nganni yiima wittude e taariki annabi Musa wondude e Israa'iila en, haa jooni ɓe ngonnoo koɗo les haayre Sinaay ɗo e nder jeereende. Jooni noon nduttoɗen e tawreeta haa njiyan ko kewnoo caggal nde Allah rokki Israa'iila en jamirooje sappo ɗee. Eɗen jannga e simoore 24 nde e deftere fergo hee. Bindi ɗi mbii: joomiraaɗo oo wii Musa, ar ŋabbu keɓaa gaay e am e dow haayre hee, ngonaa ɗoo mami totti alluuje haayreyankooje ɗo mbindumi jamiroojam ɗee, mbele aɗa janngina ɗe Israa'iila en. Musa ummodii e Yosuwe ballidiiɗo mum, ŋabboyi e dow haayre Allah hee. O wi'i mawɓe ɓee, padee min ɗoo haa min ngarta e mon, Haaruuna e Huur maa keddoto e mon, kala e mon kaljuɗo yo naamno ɓe. Ɗo Musa ŋabbata e haayre hee ɗoo, ruulde Huuri ceɓɓon mayre, darja joomiraaɗo tellii e haayre Sinaay e gite Israa'iila en. Darja oo waanoo kono jeyngol kuɓɓoowol to ceɓɓam haayre too ni, ruulde nde huurinde hakke balɗe jeegom. Ñande ñalawma jeeɗe biijo oo, joomiraaɗo oo noddi Muusa e hakkunde ruulde hee. Muusa jokki ŋabbugol mum, naati e ruulde hee, woni dow haayre to jammaaji 4 e ñalawmaaji 4. Ndaroɗen ɗo seeɗa e jangde men aroore, so Allah jaɓi maa en mittu ko Allah wiinoo Muusa e nder ɗeen balɗe 4. Kono hannde maa en njii ko kewnoo e Israa'iila en nde ɓe padata Muusa ɗo les haayre ɗo. Enen fof eɗen nganndi muñal e heddaade e Allah weeɓiraani Bani Aadama. Ko ɓuri weeɓirde en ko heppere yejjidde haala Allah e rewde laawol ngol ndaraɗen. Hono noon ko ñangaten jooni e Israa'iila en ko maa wat e men nafoore mawnde no feewi. Allah yiɗi ko reentinde en rewni ɗum e ngol ɗoo daarol kaawningol. E simoore 32 nde bindi ɗi mbii: nde yimɓe ɓee njii Muusa leeli jippaade e dow haayre hee, ɓe kawri ɓe mbii Haaruna, ummo feewnan min Allaaji, mbele ina ngardoo min, ɓayri Muusa jaltinɗo min Misira oo, min nganndaa ko heɓtii ɗum. Haaruna wii ɓe, ngittee kootone kaŋŋe gonɗo e noppi rewɓe mon e sukaaɓe mon, ngadda non mi. Kamɓe fof ɓe ngitti kootone kaŋŋe gonnooɗo e noppi maɓɓe, ɓe ngaddani Haaruna. O heɓi ɗe e juuɗe maɓɓe, o hayni ɗe, o watti ɗum gayel kaŋŋe. Yimɓe ɓee mbii: Israa'iila, Allah jaltinɗima Misira ɗii nani. Mbele on njii ko Israa'iila en mbannoo ko? Ko fenaande mawnde caggal nde ɓe mbii: mamin mbat ko joomiraaɗo oo wii ko fof. En njii ɓe njanii e jamirooje ɗiɗi gardane ɗe. Allah haaliino wii ɓe: a dañataa Allahji goɗɗi e yesam, a waranta hore ma sana muuji. Kono holko Israa'iil en mbadi ko be yeddube Allah be mbadani ko yamabe sanamu nandudo e sanamuuji dibe jino misir di. Holko wadi Israa'iil en yawdi yeddude Allah e kongol mum sabu be jinno ko hebde Allah mo ganduda abe memo dum abe jiye dum be mbayi kono yimbe rewobe aadaaji aduna ngoppa haala jomiraado ka rewde neddo mo mbawda yide buri webde e rewde Allah mo yitere yeta o ko dum wadi heewbe ina ngoppa haala Allah gongduko ka ndewa haalulaaji yimbe di daraaki hay nokku bennen yeso hay njen ko kewno caggal nde Israa'iil en pewnuno gayel kangengel bindi di mbi nden Haaruna yi dum may sakkorde e yeso gayel he bamti dande mum wi jango kew ina wada e teddungal jomiraado jango e mum be ngummi subakalaw be mbadi sate keeje cumateedi e kirseteedi e teddungal jomiraado o yimbe be njodi ngam nyamde e yarde caggal dum be ngummi ngam wadde pijirloji bele on nani ko Haaruna wanno ko bindi di mbi o mahi sakkorde e yeso gayel he o bamti dande o wi jango kew ina wada e teddungal jomiraado bele dum ko gonga bele Israa'iil en ina mbawno teddinirde jomiraado o non ala enen eren gandi ko be mbadanno ko fof be mbadirani dum sabu teddinde Allah e gonga be njani kadi e yamirore tata berende winde a innata inde jomiraado Allah ma e mere dum ina wonno e kunude mabbe kono alaano e berde mabbe teddungal mabbe gal ala hayna fore wotere so wana jippinde e koye mabbe fitina Allah joni njokkiten darol ngul bindi di mbi jomiraado o wi Musa ya jippo sabu yimbe be njaltinda misre be nana kalka koye mumen be ngoppi lawol ngol nyamirnomi be ngul be mbadani koye mabbe gayel kanni be cujji e yeso maggel be mbadani ngel sada keji kristiti be mbi lenyol Israa'iila Allah jaltindo en misre o nani mi yi be yimbe ko tibbe koye joni woppam mi liba e mabbe fitinam mi halkabe kambe fof kono an mami wadi lenyol mawngol Musa nyagi jomiraado Allah mum wi ya an jomiraado holko mawnirni fitina ma ha aɗa yiɗa halkude yimɓe ma ɓe jaltinɗa leydi misra e dow doole ma sa wadiri noon misranaaɓe ɓe ina mbaawi wiide ko sabu halkudeɓe o yaltinirɓe leydi men wardeɓe e dow kaaƴe ittudeɓe e dow leydi teeƴnu ɓernde ma haytu bonande nde jiɗɗa fawde e leñol ma nde siftor Ibrahima e Isaaga e Yakuba sarwoɓe ma ɓe mbinoɗa e dow wondore ma mami yeeynu iwdi mon no koode asaman ni mami totti iwdu mon leydi ndi mbinomi ndi fof te maɓe jeyidi ha abada jomiraado o hayti bonande nde yinno fawde e leñol mum nde Musa rutti jippi e hayre he alluji ɗiɗi seeɗan faaguɗe ina goni e jungo mum alluje ɗe ina mbinda bangeji ɗiɗi fof ko Allah fewni alluje ɗe bindi gondi hen ɗi ko kanko e hoore makko windi ɗumen Yosuwe nani daaɗi yimɓe ɓe nani aɓe ngulla wi Musa ɗum ko wullaango hare to jippunde to Musa jaabi mo wi ɗum wana wullaango folɓe wana wullaango folaaɓe ko nananmi ko daaɗi yimɓe yimoɓe nden ɓe paanimo jippunde nde ɓe njii gayel ngel e amoɓe ɓe Musa naati fitina no feewi weddi alluuji ɗe jogino e juuɗe mum ɗe heli ɗumen e les hayre he o ƴetti gayel ngel ɓe pewnuno ngel o duppi ɗum e jeyngol o ruggi kanŋe o haa wonti condi o jilli ɗum e ndiyam o yarni ɗum Israa'iil en ɓe o rutti o wi Haaruna holko yimɓe ɓe mbaɗanma haa mbaɗana ɗumen o bakkat mawɗo Haaruna jaabi mo wi artir hakkille ma aɗa anndi aan e hoore ma neɗɗo fooɗanto tan koko buni ko ɗum ɗo woni ko ɓe mbimi waɗan min allaaji gardotooɗi min sabu Musa pernuɗo min leydi misira o min ngannda holko heɓti ɗum mbimiɓe ɗum ɗo kala jogiiɗo kaŋŋe yo addu ɓe ngaddi kaŋŋe o mbeddi momi e jeyngol o wonti ngel ɗo gayel Musa yi yimɓe ɓe ina mbaɗa ko weli ɗumen te Haaruna woppi ɗumen e mbelemmo mumen haa kaangama e jeese añɓe mumen Musa dari to damal Dakar to wi kala jiddo joomiraado o yo argay. Ɓesnguley fof ari e makko. O wiɓe, ko ni joomiraado Israa'iila en wi, yo gooto e mon fof wat silaama mum e sengo mum. Cooro ɗon e nder Daaka he fof no fotiri. Yo gooto fof war bandiraaɓe mum, musiɓe mum e hoddiɓe mum. Ɓesngu lewi waɗi ko Musa yamiri ko, ko foti no 3 neɗɗo maayi ñande heen. Joomiraaɗo o fawi e maɓɓe kuugal sababude gayel ngel ɓe tafi, gayel ngel Haaruna tafingel. Ko ɗo simore nde haaɗi. E goonga, Israa'iila en mbaɗino bakkaar mawɗo. Ɓe celi laawol Allah cenigol ngol. O ñaare ɓernde neɗɗo feñti kadi. Caggal ko joomiraaɗo o waɗani Israa'iila en ko fof, en njii no ɓe goppiri laawol Allah cenigol ngol, ɓe ndewi laawol gonngol, ɓe mbaɗani koye maɓɓe diine. Hol laawol ngol Israa'iila en cuɓino? Ko laawol ɓe pewniri juuɗe maɓɓe. Ɓe goppi laawol peewal ngol Allah lelaniɓe ngol, ɓe mbaɗani koye maɓɓe diine. Innde Allah wonno tan ko e kunuɗe maɓɓe, kono ina woɗɗuno ɓerɗe maɓɓe. Ko ɗum wonnoɓe fewnirde gayel mbele aɓe keɓa mbelemma e ko ɓe ngolliri juuɗe maɓɓe. Ɓe njejjiti Allah e goonga o. Joni noon, holko Allah yiɗi janginde en, rewni ɗum e ngol ɗo daarol kawningol. Allah yiɗi ko miijtoɗen ɗo njaraten hakkunde men e muɗum. Ina waawi tawa ina woodi miijotoɗo wiya, min kam mi wayani no Israa'iila en. Mi meeɗa yeddude Allah haa ndewmi sanamu. Aan miijotoɗo noon, mbele aɗa hooli a meeɗa rewde sanamu. Ina waawi tawa a fewnanaani hoore ma gayel kange no sanamu ni. Kono sanamu wonaa tan ko seha ina rewe no Allah ni. Sanamu ko kala ko ngannduɗa ko kañum lumbi hakkunde ma e Allah. Sanamu ina waawi wonde kaalis, walla comcol, walla gere saasayeeje, walla fukubal, walla tele, walla jawdi, walla talkuru, walla neɗɗo baaɗano ma ni, walla aadaaji taaniraaɓe ma. Sarɗiiji diine ma ni ina mbaawi wonde sanamu. Kala ko lomti Allah jom tagore o e konngol mum gonɗungol ngol ko sanamu. Ɗum noon, hol gonɗo Allah ma, hol mo ndewata e goonga? Ko joomiraaɗo o, walla ko sanamuuji? Mbele innde Allah nde woni koye hunuko ma tan, walla koye ɓernde ma? Ko geɗel gotel seerndi rewooɓe Allah e rewooɓe sanamuuji ɓe. Ko haala Allah. Hol miijo ma e haala Allah gonɗuka ka? Mbele aɗa anndika? Mbele a gonɗinika? Mbele aɗa yiɗirika ɓernde ma fof? So ɗum ala, mbele mbaɗa kono Israa'iila en ɓe Allah wiino, ngol leñol teddintami tan ko e haala, kono e nder ɓerɗe maɓɓe aɓe goɗɗimi. No ɓe ndewirtami ni ala ko firti hay batte, ngati ɓe njanginta ko aadaaji yimɓe e ley ko jamirojam. Aanne, holmo ndewɗa e goonga? Mbele ndewɗa ko joomiraaɗo dokkuɗo Musa sari o? Mbele aɗa gonɗini konngol makko? Walla mbele mbaɗɗa hoolare ma ko e diine ma no Israa'iila en ni? Bindi ɗi mbi, ko ɗum waɗi bandiraaɓe horsuɓe ndogee sanamuuji. Jaggirmi on ko jom hakkillaaji en. Bandiraaɓe, ndeentoɗe sanamuuji. Amin jetta on sabu keɗugol mon. E jangde men aroore so Allah jaɓi, ma en mbittu e feere nde Allah waɗno haa hoɗi e nder Israa'iila en. Tawi haa jooni kanko Allah o heddi ko e pewal makko. Yo mojere Allah won e mon. Te miijtoɗon e ko Allah haali nde wi, ndeentoɗe sanamuuji.